kutuki banga mbo kunyo longo Mbuyo mshesa kabisa golf force Mbuyo 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 mbuyo
mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo
Malo, what do you mean?
You remember me, no, but I'm a man.